Nonora kukuona nafsi yangu inafurahika. Majeraha nimeshapona, hivi sasa moyo wangu umeimarika. Maana umenituliza hayuni, kwa raha zako na sasa sijui niseme nini. Napewa vya kila ratha, nikeshe na wewe tukiambizana, nikeshe na wewe tukiliwazana, nikeshe na wewe tukiambizana, keshe na wewe.
Fresh out from NigeriaMix.com.
The Mix Killer.